mwede mwamanyi tolina suve emikwano kikuleseewo mwatandika bulungi mu maaso ne bakulekawo naye obwesigwe bwo buliwa nze manyi oyo katonda wo yayinza okuyamba kaana nga yakaaba emyaka gyonna ng'atalina ayamba nga mujja waamusekerera titalina na mwana naye yakoola mukama bwatu n'amuwa omwana n'aseka ku nseko nze mundeke nja kuyita waawo
nja kuyita waawo
mulema mulema nja kuyita waawo nze mundeke nja kuyita waawo
nja kuyita waawo
mulema mulema nja kuyitawo
nja kuyita waawo
iyo baba mimi nitasonga mbere sitarudi nyuma tamwabudu Bwana mama osilie machozi wewe endelea omwabudu Yesu ndugu osilie endelea tu omwabudu duniani yote oh. Waliwo abakusekerera butolifumbirwa na yawo wona gambe ojja kuyita waawo nze mundeke nja kuyita waawo
nja kuyita waawo
mulema mulema nja kuyita waawo
nja kuyita waawo
nze mundeke nja kuyita waawo
nja kuyita waawo
mulema mulema nja kuyitawo
nja kuyita waawo
mulema mulema abambuza lwaki Katonda nzitamponya naye kyemmanyi mukama yampaaka mwambulire enjiri eno ey'obulamu kyekintambuza mawanga gonna nyumuse erinnya lyennammwe mulabire ku nze nange ndimugumu eri oyo eyampita anize yandibaddewo nga sirina na kitangazaala naye era ye yagamba yagala babamwagala nange kituufu Yesu anjagala omutima gwange mugumu ddala kubanga ye oyo atuula mu nze wamaanyi
Yesu niye Bwana milele na milele
Yesu niye
Yesu niye Bwana.